Mega Production.
Baby,
love on the beat.
Baby, kalibu yangu nani teke. Niki kugusa unani pepe. Nipa vitamba ya natem. Kukosa na msina cha kusema. Napo umo kiso kia napona. Umenishiko metunza kwa kona. Pisi nimesama. Imbona kuimbia. Penzi wangu sikia. Haya na yokuambia. Nakupenda sana. That's why I call you sweetie. I call you baby. I call you darling. I call you baby. I call you sweetie. I call you darling. Najitai. Mwazako sasa najitai. Kuwa nawe najitai. Kwa pendo lako najitai. Baby najitai. Mwazako sasa najitai. Kuwa nawe najitai. Kwa pendo lako najidai. Oh yeah. Thank you for your alarm. Baby, you tie me down to arm. Lily, you gave me what I need. I promise you'll never let you go. Mstalabu, mtoto kialabu. You post to show me maajabu. In the loom, wanipa adabu. I swear, I'll never go far. Sema wapi twende, vacation. Nikupige zeze, tucheze. To enjoy fukwe, bahali. Thank you for your love. Nimbona kuimbia. Penzi wangu sikia. Haya na yokuambia. Nakupenda sana. That's why I call you sweetie, I call you baby, I call you darling. I call you baby, I call you sweetie, I call you darling. Najidai, mwazako sasa najidai. Uwa nawe najidai. Kwa pendo lako najidai. Baby, najidai, mwazako sasa najidai.